الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. Allah tumwebaza nitumutenda na matenda amajjuvu agaga mugwanira tumusaba Allah asebengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nikubonna abamugoberera okutuusa tetunamusinkana. Bulamu tuwangaliramu ennaku zino bulamu obusinga okuba obuzibu, bulamu obw'obwerinde, bulamu obulina ebizibu ebingi, bulamu obulimu ebikemo, bulamu butuwangaliramu obulina eddiini yaffe mwe tuli ng'erimu ebibuzaabuza bingi, bulamu bwetulina nga tulina abamanyi baffe ab'ebitiibwa nga buli omu obusiraamu bwa bukwata nga bwalabye, bulamu obuzzeemu ebikemo by'ensimbi, bulamu obuzzeemu ebikemo by'obwavu, bulamu obuyitiriddemu abantu abasomye nga bangi n'ebirala bingi mu mbeera y'ebyenfuna, mbeera y'ebyobufuzi, mu mbeera y'endwadde ze tulina olwaleero. Ebintu ebyo binene gye tuli nga teri ddagala lyabyo oba teri musawo waabyo okuggyako omuddu okuba omunywevu omumalirivu ku buli nsonga yonna eba emutuuseeko. Eyo bw'ekulema kitegeeza embuyaga ejja kukutwala, buli kintu kijja kukuwaguza, buli kintu kijja kukuteeka wakikutadde. Ekinaava mu byo emma oyinza okuvaamu ng'okaaba amaziga, oba okuvaamu nga wejjusa, oba okutuuka ewa Allah nga byonna bifu. Obuvumu bwe bubulawo, obunywevu bwe bukubula, oyinza okumaliriza ng'obusiraamu obudduseemu olw'ebintu ebingi bye tulina mu nsi olwaleero. Lwaki omuli omuntu yandibadde munywevu nnyo mu kaseera kano? Emabega gye twava ab'omubaka waffe nga waali sallallahu alaihi wasallam obunywevu bwali bwetaagisa, naye ate olwaleero bwebusinga okwetaagisiriza. Oyinza okulaba nti mu mulembe guli mbaka waali baali banywevu, naye olwaleero bwebasinga okwetaagisiza obunywevu okusinga we yabeererawo sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga zino wammanga,
akseera omubaka we yabeererawo obubaka bwali bukka nga teri ayogera nga ajja kuki kuntegeerayo. Bonna buli omwe yabangako kyayogera, eyabangako kyagenda okukola, yegenderezanga nnyo nti Qur'ani ejja kujja empemuukirize mu kyenkoze, empemuukirize mu kyenjogedde. Ekyokubi, mu kaseera kali omuwalimu yali omu, omuwalimu yali omu nga ye marjaa yaffe ffenna, oba ye marjaa yaabo abaaliwo. Tebaalina muwalimu wakubiri, wabula buli omu bwe yafunanga ensonga ng'agizzawooyo. Tewaaliwo bafukaha abaaliwo oba abamanyi ab'enjawulo, la, bonna okulamula kwabwe kwaddanga eri omuntu ki omu. Olwaleero okulamula kwaffe kudda eri abantu bikumi na bikumi. Abawalimu be tulina banjawulo, mulimu abawalimu abalina ebigendererwa, mulimu abawalimu be tulina nga banoonya kutegeerwa nti mu nsi mwe bali, mulimu abawalimu be tulina nga banoonya kufuna n'ebitiibwa, ne bali abaaliwo basahaba nga bonna badda eri omuntu omu. Bamuyinamu sika, baategeeranga kyabagambye, tebamwanukulanga, banywera. Fe olwaleero tulina abantu banjawulo, buli omu ajja n'entegeera ye. Kigeza obunywevu businga wa fitina eyaliwo ng'omubaka waali teyenkanankana n'eriwo olwaleero, era ogisanga nga yali ntono. Abalabe be twalina abaaliwo newankubadde n'olwaleero be bamu tebenkana. Abalabe abaaliwo baayinanga mujadala, baawaanyisanga ebigambo, naye nga gwe baluwaanyisa naye alyo omu. Basahaba baawaanyisanga n'abakufaaru ebigambo ne baabangako we badda, era oyo we baddanga bwe baagendanga mu maaso naye abakufaaru, waliwo ennyinyonnyola n'obujulizi obw'enkizo obwabaleeterwanga buli omu n'asirika. Obunyevu bwabwe baayina bwe babuzza. Ekyokusatu oba ekyokuna, lwaki olwalo twagala nnyo obunywevu, endwadde ezaaliwo olwaleero tetuziteza, endwadde ze tulina olwaleero bo tebaagira ki, ensimbi ze twagala ennyo olwaleero bo si we baali. Kyova olaba mu bigezo ebinene Allah bye yabagezesa nabyo okukakasa okukkiriza kwabwe eri Allah kwali kubasengula. Nabagamba mukeere enkya muve mu Makka mugendewa e Madina. Kyali kigezo kinene, baaleka amaka gaabwe amanyirivu, baaleka emmaali, baaleka abaana baabwe, baaleka abakyala. Buli bwe yategeeranga Allah we eky'omukyala tekimukwatako, n'atambula n'amulekaawo n'agenda gye bamugambye okukola ki, okugenda. Ensimbi tezaamumalangamu, olwaleero zitumalamu. Ekyetaaga obuvumu obw'ekika ekyawo, kyetaaga obunywevu obw'enjawulo eri oyo anasigaza obusiraamu. Bweyali omubakaalanga mu basahaba yabagamba nti abanga waliwo ekiseera kijja yomubaka teyakiraba nakati eriyo ekiseera kijja naye alqabidu ala diinihi alituuka mu kiseera ekyo nga yeekutte ku busiraamu bwe kalqabidu ala aljamri alibanga akutte eryanda ly'omuliro mu kibatwa eka kijja mu maaso naye alibeera mu kiseera ekyo ng'anyweredde ku busiraamu bwe agenda kuba ng'omuntu akutte eryanda ly'omuliro mu ngalo lyokya ate oyagala okulya bw'olisuula wansi lizikira kati olina okugumira likwokye oba olisuula lizikire kigeza akaseera ko kaba keetaaga obuvumu obunene nnyo obutali bwangu okusinga wali mutunulye omubaka kiyalekaga nti abantu abagenda okuzikiriza umma eno qurra'uhum abasomi baabwe so nga twanditutye nti abasomi bandituyambye naye ate omubaka yabateeka mu bintu byetteeka okwegendereza ennyo olwaleero bangi mu kaseera kali baaliwo bonna nga batuula ku musomesa ki omu byonna by'olaba ebiriwo tebaabirina tewaali bidaati mbaka yaliwo nga bidaati tezikira ati teziriiwo zajja luvannyuma lwakuvaawo kwe nga wayise emyaka kikumi nga n'abasajja abaali abazibu ennyo ba Abubakar ba Omar ba Uthman be baali batya bagize ki bid'a ne zitandika nga zitandikira e Masiri naye nga wayise emyaka kikumi bo basahaba bid'a ffe ze tukaba bo tebagira ki tebaziraba ngaffe olwaleero bwe tuziraba obwetaavu bw'obunywevu bwabwe bwaliwo neffe tugira ki tusinga okubwetaaga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba sinifaani min ahlillahi kubanga abasiraamu eriyo abantu bagurupusi bbiri bantu bamiteeka emeka ebiri yagamba ni finnaar bamumuliro ne lam araahuma bad nze nvuddewo nga sibalabyeko kitegeeza mubo tebagira ki naye bwe yabamenya bagenda okutula abantu beyabamenya bali muffe tunawangaala tutya nabo kitaga obuvumu katwagenda kubaawa abantu yaakhuduuna asiyaata nga bakwata emiggo bakuba abantu nga tafaayo ku mbaka tebyaliwo mbaka yaliwo tebyagira ki olwalira omuntu akuba munne nga tafuddeyo kitaga obuvumu emma amukubira ku busiraamu bwe oba amukuba awatali nsonga oba kitaga obuvumu byenzoka ye ekinzita kiki n'osuula naye ng'osigaze omwezi gumu ebiri ofe nagamba ti ab'okubiriwanisa
bagenda kuba bakazi kasiyato ariyato mailato momilato ebitende ebyo byonna omubaka beyamenya ye teyabiraba ye teyabiraba nyaka bigenda kuba mufa abantu ru'usihinna ka'asnimati lbukhti lmai bagenda kuyita bwerere olwali okuyita obwerere kikyali zambi muwala omusiraamu omukyala omusiraamu omusanga mukazi mukulu ayita bwerere ayambadde obugweyi obusitwekinga n'akateeka ku mbiri nga kamuloolesa buli kiyungo kyokiri n'akasibako n'omusipi olina omusanga nga ayambadde akateeteeyi katangaala naye akatunda Ibrahimu era ekimulinyisa ennyonyi nagenda e China nagenda e Katari oba nagenda e Dubai kuyoro nabuleeta era abantu babutwalira ku spidi eyekika ekyawo naye nga bwakambala nava mu maaso najja n'empale oziraba bwemuteekako amaaso go n'empale zayambadde oziraba bwemuteekako amaaso go omubaka Omar bin Khattab radiyallahu anhu omusiraamu amuleetera engoye azigabira abasiraamu naye amuleetera engoye zagabira abasiraamu abasajja n'azimuwa n'asala 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 buli omu n'amuwa sahaba akomawo enkeera ng'ali mu lugweru yabaddemu namugaa nti olugweru nakuwadde lwaki oyambadde bwotyo yali mubaka namuga ti ya rasulallah ya omu ya amira almuminin olugweye naluwadde mukyala wange mbeera yabadde mbi nnyo ate okusinga kuki kunze namuga ligenda olumugjeko kubanga lutangaala terwambalwa mukyala aba nagenda nadda eka mubutuufu ng'obulamu bukalubo mukazi we talina lugoye abadde alowooza nti wanaawonyeeko kayiye nabwe yayingira yali ayingira mu nyumba n'ayita mukyala we mukyala we najja gyali ng'amutaddeko amaaso watuuka waali naabwako kyamuga kale genda namussaako amaaso mu kuddayo kwe n'agenda ewa amira almuminin namuga ti amira almuminin ngana omukazi mulabye ng'olugwe terutangaala namuga ti genda olumugjeko in lam yasifu beluba terutangaala fa innahu yasifu lumugwa ku mubiri tegeregana gwe olwaleero olumuwa nga luva waggulu ku mutwe gwe mpaka ku bigere nga lumukwata najja n'ayimirira mu sala n'alusaaliramu n'omusanganga mukyala seeka n'omusanga mukyala seeka amateeka ago galina era gamanyi abakyala empita gye bayitamu obwereere bambala empale nyimpi bambala empale nyimpi ekoma mu bisambi biwagu n'atambula mu nsi ogenda okwesanga nga akuyitako naga salaamu aleikum akuyitako n'akugamba ti salaamu aleikum salaamu gyakuwadde ogenda okumwetegereza nga ddala musiraamu
erinnya lyalina lya busiraamu n'akabonero akamulaga nti avuunamako ansagira ki naye salaamu agikuweredde wakati w'abakufa erimu ebikema bibiri kufa bagati musiraamu n'atolla musiraamu nesalaamu nakyanukula kale ezaffe wetuzitoola tubagira ki olabe buzibu ofunye kikemu kati okuwangaalya mu society efaanana bwetyo yeetaaga thabaati yeetaaga obuvumu yeetaaga obuvumu abakyala betuyitamu mu maduuka abakyala betuyitamu mu butale gye tutambulira betutuula nabo mu mmotoka ze tutambuliramu alla bw'oba tumusabye nnyo omaliriza owanguddwa omubaka bwe yaliwo yagamba nti bino byembagamba nze sibirabyeko naye gyemugenda mu maaso mujja bisanga ekiraga nti obunywevu bwetagisa nnyo olwaleero okusinga olwali omusajja munnamadiina gwosanga ng'akowoola abantu ku bidaati omusajja munnamadiina gwosanga ng'akaayana ku hadisi zaalabye oba aya zaalabye teyali tetegeeza ekyo nema hal kale yali tetegeeza ekyo mpa omubaka bwe yagivuunula ye gwe baagissaako yagitegeera atya be yali nabongekka baagitegeera batya gweolwaleero ogitegeere nnyo okusinga bali beyakkiramu okusinga ne gwe yakkirako agigambye obunywevu olwaliro bwa bwetaavu nnyo okusinga ebyasooka lwaki omuddu ateekwa okuba n'obumalirivu obwo obunywevu obwo n'okubukusomesa obutegeero olw'ensonga musomo obukwatagana n'omutima musomo okukwatagana naki inna kuluuba la ibaadi emitima gy'abantu giri wakati w'engalo za allah emmeka yukallibuha kaifa yasha agikyusa nga bw'ayagala kati okunywereza awamu si kyangu ate yensibuko y'eddiini yaffe eriwa mutima wano gwe guteekwa okusooka okusimba emirandira eminywevu bwe gumala okunywera byonna byeyagala ojja biyitamu twalina omusiraamu omu twatambulanga naye naye yatugamba nti bwekuba kwe kusaasira kwa Allah bannayuganda bayinza okutufunako ejjana nga ffe tulemye ne tumubuuza lwaki era n'omuvubuka gwe yajja naye ng'ayina emyaka amakumi ana nyaga nti emyaka asatu gennina sirabanga kukiyitibwa mwenge wabula ngulabyeko olwaleero nga nzija mu nnyonyi ya Ethiopia n'emyaka asatu sirabanga kuki gweoguyitamu buli ssaawa ku dduuka woolaga bajjawo macupa ga bbiya ne bakugirayo ya sooda mudduuka woogenda okukola oli asuubula mwenge gulya obulamu bwowangalyamu bwebwo tolina dduuka lyoyitako okugjako allah gwabasaasidde nga obuduuka obuli ebbalibbali nga kamanvuuli kali mu lujjaawo abantu bagira ki genda ku afurikaani abantu omwenge bagunyweraawo naye yamuki mulujjuddeawo era omuwala nagira genda ku resorti beach entebe yali yamusiraamu gwomwenge bagunyweraawo motoka z'omwenge zisomba ziyingiza ziyingiza n'ekisomba gwani gwa Sulaimaani
ani yali akulira ekitongole ekyo
yali musira seka munna Madina yasoma sharia ani akusuubulayo bakuleetera gwampaka negwe mulembe
kati oguwo noguyitamu otyeko kubanga omutima guno oguzimbye nnyo mutima guno oguzimbye guyinamu ekirungo ky'obumalirivu obunywevu ku nsonga yo
rabbana farid alaina sabura wathabbit allah tuwa omugumiikiriza bulungi netunywezi
kubanga oyinza okubeera mu bantu n'otendewererwa
bwe kugamba nti ekyo abatabuligi ab'ekyenda oyinza okukaaba amaziga ng'obalabyeko olwaleero abasinga obungi
tete abatabuligi ab'ekyenda abaamanyaga nti ekibi kiba kibi ekirungi kiba ki
bwomunoonyi oyinza okukaaba amaziga ng'omusanze
ddaffe twasookamu affe twabeerawo mukyenda naye nga bw'otunuulira bwafaanana n'ebigambo byayogera n'ebikolwa byakola nga tokkiriza nti yo
bwe nnakugamba nti ng'ekirevu akimweddeko ekyolaba ng'ekyokusaaka naye nga neswalemu gitakaawo nasalira waayagadde luli yalabanga nga zambi okusaala esswala ng'ejjama egize eki ewedde
ekyo nebasaala gikyali nsonga gyali emitima gino gikyuka
kati ilimu ya thabat ya buvunaanyizibwa nnyo eri abantu olw'ensonga emitima gigira ki kitaga okugusibira awamu kyetaagisa okugusibira awamu kitegeregana bwe wali omanyiko nti omufuti yaliko amiri w'abatabuliiga embaali nga yamiri waayo nga yamiri waayo
tasawa tunula olwaleero kitegeeza nti ilimu eyo eba ya mugaso nnyo gye tuli okugifuna tunuuli abasirika baffe be tubadde nabo bali luddawo abantu balinga abaali balowooza ti obusiraamu baabukoleranga abudukariimu na Ssekimpi na Diriisa Lwazi we baafa
kitegeregana
olwaleero bye baali boogera luli bye baasomesanga baabikyusa kyokka luli baabisomesanga byazuusa eggulo oba byaliwo okuva lubereberye
aina al insaaf obwesimbu kwe ilimu yo ulwa kati ilimu eyo eba nywevu olwange ekwatagana naki na mutima guno wa inna fil jasadi mudghatan mubiri muno mulimu ekinyama ensaluhat saluha aljasadu kul wekitereera mubiri gwonna gutereera
basahaba ridwanullahi alaihim baali basamize ngaobusiraamu tebonna batuukako baali bati basamize banywanga emyenge battanga abaana baabwe bateeganga abantu mu makubo ne babanyagako emmaali yaabwe owaamaanyi yajjanga kuwa ekitiibwa ebintu bye owaamaanyi yajjanga kumunafu emmaali ye
y'obusiraamu bwe bwajja ne buyingira mu bo bwakyusa sisitiimu yaabwe yonna ne badda ku kintu eki kutegeera Allah kyabagambye bwe yajja sallallahu alaihi wasallama mu kyondo kyabo warabu baata omusiraamu omwanyumya ti nasiramuka
nagende wa Muhammad nga mutamwa, naye bwe nagenda waali nasanga asoma aya zino. Nga Allah asoma amateeka ga Allah gali mu surati Tur, ti am khuliqu min ghairi shay'in am hum al khaliquna am khalaqa as samawati wal ard bal la yuqinu wasimuluza mwetonda mwekka oba mwatonda butongwa eggulu eriri waggulu n'ensi mwe mwabitonda. Sajja gamba nawuliriza aya ezo bbiri bwe naddayo nagamba abaana bange ne mukyala wange tusiramuke, era yajja wamubaka kutoola ki shahada, naye nga byavuddeko binene. Lwaki abasiraamu abaaliwo ku Firawuna banywera abaali ne Musa nga bagenda batemako emikono, ngenda babamba ku misalaba? Tegerekana olwaliwo omusiraamu waawano omusuubiza kukomera gwe egendereza yabadde alina byonna abikyusa, omusanga si oyo kubanga yalabe Yahya bamusibye kati sina gafa sina gafa sina mbukola mulaku. Bakunoonya enkya muzikiti nga tekyagira ki weyogedde, naye abaddu bali babaleeta mu maaso ga Firawuna nga Musa amaze okubawangula ku ddogo lye baali bakozesa, ne bamugamba Firawuna ng'abatunuulidde mu maaso ge so nga be yaleese bamukolere missioni ze bajjewo Musa, naye bwe baamuleeta bwe byabalema baagamba Firawuna nti lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinat, Firawuna tetukyaddayo kugoberera olw'obunyinyofu bwetugize ki bwetufunye. Walladhi fatarana lama yabategeera Allah mukaseera akafunda, tulayira Allah oyo yatutonda fakudhi tukole kyoyagala ma anta qat sigwolamula obunaku bwenkomerero nama takudhi hadhihi lhayata dduniya, olabulabula mubwasi naye obwenkomerero tobuyinakoki, kati tukole kyoyagala. Abdallah Sabati eyo yezo gifuna kantu kabwavu mugagga nakukwatako engalo bwati nokyusa mune wano bayagala okukola nange tuleka wano mirimu gyange ogenze kusaala oba osola saalira awo yogenda okusaala nkukkiriza naye olwayo nnyo emirimu gyange ejjira ki ng'otandika okuleeta ebibuuzo ebyenjawulo seeka singamba mukama wange anfuga nnyo nembanga sisobola kusaala jama nsobola okuzigatta, osanga omwangu nga gamba zigatte omaze okufuna woogira ki woyita naye nga kutteko muntu munno kubanga olaba oyina emigaso gyogizeeki asabat obumalirivu n'obunywevu bwabwetaavu nnyo gye tuli, obwavu bungi Allah bwatanyweza jja kukafuwala kubanga obwavu n'obukafibiriwa wamukumpi ma taraktu ala ummati sirekeddeeyo bantu ba umma yange fitina ekikemo agardu min masihi dajjal ekisinga masihi dajjal bulinaku omwekingiriza mu swala ye emirundi eki nga tetaddeko swala za sunna hatta ne basahaba bazzangayo abaana baabwe bwe yasaalanga esonga amaze okusaala nti ye wekingiriza ebintu ebina kinejja ddamu tahiya dawo tuula ogiddemu obyekingiza ebitumeka masihi dajjal fitinatu lmahya walmamat omusabe alla bikuta ati kubanga sibiki ninnabbi yagamba nti ate eriyo ekinene ekisinga ne masihi dajjal byagamba bwerijja allah gwatyawa bukkiriza luberebere tagenda bufa newakubadde alabanga byekola byawukana n'obutonde naye mbi nnyo mbi buli omu bwagisomako tate mubakaga nti eriyo ekibi ekisinga ekyo tewandyabye nti bushiriku naye nabbi yagamba ebintu bimeka yagamba abakyala nessente abakyala nessente buli omu mwetaava eri omukyala nimbi olukulamu bwa otuyagala kunoonya gonowangaala naye betuwangaaliramu olwaleero be bangi okusinga abasajja mbaka yagamba nti ekiseera tugenda kutuuka nga abakyala bangi okusinga abaki ng'okkendeezaako ku nnamba y'abakyala omusiraamu ateeka okuwasa abakazi nsanvu nnamba y'abakyala egire ki olwaliwo levu y'abaana abato abatafumbirwako bayitirivu olwo levu y'abakyala bafumbiddwako obufumbo obuganyi bayitirivu tegeregana kutuula mu mmotoka nga mulimu abasajja basatu mu abasigadde bakazi genda ku petrositina esinga obungi ziriko bakazi tulina amasomero nga geyawudde ku bawala bokka maiti genda enabisunsa genda enamagunga genda ku somaya genda kawempe agonna galimu bawala baki temuli mulenzi balagawa bajja mu society mu bajja mu society muno ag'abalenzi obalama bale nga galimu balenzi bokka so nga amalala galimu abalenzi nabuki n'abawala nene byagati ekikeme kino ekyembalekedde be bakyala kigezo ekinene ekisukka okulaba kawaleka omukyala ne waabawuwo okalabirako mu kisenge kyammwe naye olwalo obubeera muki mu kkubo nga batambula buli bweru era gwe musono era ayambadde wa buvunaanyizibwa oyo tegeregana ayambadde wa buvunaanyizibwa owetaga obuvumu okubeera ng'otudde wano edduuka omusajja yalipanzi nga lyeseeriryo wano waliwo eri omukyala ayina kuyita kwono ogende muki mu kafooko kano wononyeza riziki wetaga obuvumu okuwangaala nabo mutunulye ekivizo ebiriko olinnya baasi okugijja ekaseesa olinnya baasi ogijja embalala nejjanga eriko bintu ebitalabwa naye ng'abali mu baasi bonna baki basanyufu nnyo bamativu n'abaana abawala abato abali ku tivi okwo abeeyambudde bali mu nnyimba bazina ndongo teriyekanga era zino ennyimba z'abano bakadongokamu temukyazaagala nabo kati baakyusa manga balaba batutteko sho gendulaba abalokole bafaanana toyinza kuddira muliro na muzigo n'obiteeka wamu n'obiggalira mu kisenge ki tuliko handikubisimenagipuleyaeyani muli omwana omuto w'emyaka 18 muli omwana omuto emyaka 20 buli amutululako amwegomba gwebaleeta baggalira nebabeeramu mpaka enkya n'ebirala bingi ekyo kitulaga ekyo ekikemu allah nabbi yakitusuubiza kikyetaaga obuvumu
bateba abalina naye nga tebalabwa. Olaba ogenda mu Arabu oyi akkiriza ne mutuulaawo ne munyumya naye tolaba ku mukazi we, tolaba ku baana be. Ebyo byolumanyimanyi mukomya mukwano guli wakati wange naani okomaawo tegeregana batuula mu mmotoka nga mulimu mukazi we totuulamu gwe. Ne bwaba nfa nfeewo bakuwaakiri endala agamba ekikamo ekyoko kyekifina kyekikamo kya ssente byombi binene. Allah gwatawadde buvumu bunene okukiyitamu kizibu. Buli omu asobola okukukozesa kyagira ki kyayagala. Osobola okukola buli kyolabye kubanga otunuulira ssente. Otunuulira ssente wali kati buli kyonna ekizze ne bwe kiba habamu okikola. Oli bw'azikulaga olaba ng'ensi gy'omazeeyo. Kizibu nnyo zikulaga n'otomukolera kyayagala. Era bw'akutegeera waakiri ofe oba obutakola ki obutazikuwa kubanga agenze okulaba nga byayagala bimukolera tojja kukola ki. Barakallahu fikum. Nabatuzze tujja kutunula biki ebisobola okutunyweza. Tuyite mu bulamu obwo biki ebisobola okutunyweza, tufuluma tutya mu bulamu obwo okuvaamu nga tebutuwagudde. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.